nikiwa nao nilikuwa rafiki ya sanda but now they start of another land hata kabla ya mwembe huwa mche ulidhani siku ni mrefu kungoja kukuja you the honey one in my heart wasikuchoche kila kitu nafanya kwa ajili yako so when the men funga maji nyakateri kampacho believe me when I say I never let you down and I never let you down siwezi elezea vile umenichanga right now umenifikisha vanga wewe ndo malkia kwa siti ya Wakanda Wakanda
eti ni hurumie niseme I love you